bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam ma ba'd an wa khair qaban no bariyay qalbigayga ayaa waxa ku dhaadhacay sidii horeba yoon u haajiray in ilaahay cadawgiisa dhulka lagu jiido soo gafur gafur gamboon mujahidiinta alla ka tala qaadata an inay deegaanka lagu magacaabo busley ay murtadiintii oo ku nooleeyo amba u nooleeyo islaamka dhibaato galeen halkiisa inay maanta ay ku farurto anka ugu laabantahay ka ku cara gooyeen akta mariyan alla ku raali geliyeen muslimiinta ku raali geliyeen dadka muslimiinta meel ka soo joogo bishaaradaas ay nala qabaan alxamdulillah alxamdulillah ilaahu mujahideen taqawiyay ilaahu xara walbay galeen guushaadna ka siisa adigaana guushaad iska leh oo lagu tiirinaya ayaguna saabay u naqdeeno adiga ku ilhaamiyay annaguna waan u duceynaynaa ilaahu mujahideen tasar mari ilaahu mujahideen goobtay galan guul ka si ilaahu mujahideen to talabtay qaadan cad ugu qaadan allah ayo waxay doonaan ka soo si waa guulo istabayaala meeshay ka soo bilaabay meeshay hadda raayan istabayaala adigaana iska leh cid kale loo tiiray ma jirto anaguna waan faraxsanahay anaguna waan faraxsanahay aniga dhan waa tartaraya alxamdulillah thumma alxamdulillah thumma alxamdulillah thumma alxamdulillah muslim ha ka dhacay saakay bal bulshada bishaaranaysanaysa idaacadda ku taxan anaguna aan ku biiriyo insha Allah taala bal ha ila wadaagaano waxa busley ka soo baxay inaan ma taqaanaa aan u balbalaariyo lo bayaaniha saaka busley warkan ka soo baxa bulshada lo bayaaniha busley warkan ka soo baxa bulshada lo bayaaniha busley warkan ka soo baxa bulshada lo bayaaniha busley warkan ka soo baxa hey waa mid kale baqtiga afka u ciida bacaadka ku wada haya la yiri baqtiga meesha bilqana bulshada lo bayaaniha baqtiga meesha bilqana bulshada lo bayaaniha baqtiga meesha bilqana bulshada lo bayaaniha hey baburti murtadiintu haysatay oo maga gabadneed oo baakineedna mujaahidiintu ay tageen ay qaarna xarada kala baxeen qaarna dabay ku qabteen baburti meesha baakineed waa bambas qaarna waa baxsheen 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 hey barqa sibdi bishaaradan mugga ka baahi beela bulshadooy barqa sibdi bishaaradan ka baahi beela bulshadooy barqa sibdi bishaaradan ka baahi beela bulshadooy barqa sibdi bishaaradan ka baahi beela bulshadan ka baahi beela bulshadooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar.